Tunafukuzana na hawa chokora ambaye wako ndani ya town, na tunapata habari ya kwamba kuna watu wanafanya pickpocketing. Tunafukuzana na hii watu, tunatafutana na wao. Kweli kwa wamekuwa wakubwa, hii ni challenges ambaye tuko naye size. So far sisi tukipata wale wamefanya makosa tutatia mbaroni na we are going to disrupt their activities. Kweli kuna mahali kwingine hakuna stima, hakuna security light. Hiyo kazi tutawachia wenye ambaye wanashughulika naye. Sisi kazi yetu ni kufanya patrol.